zamana smaravira zekwanduka peraga zamana iwe smaravira zekwanduka peraga zamana sigana peraga tashiriyo smaravira zekwanduka
Zumaravira, kunze kwanduka.